Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Nuhun jiratu ɓoggi jande ga fandu haala Mamadou Sama Sewu jam wali sakiraɓe heeɗiɓe. Bangal ɓen balɗe ɗimmo bakko oyo e ley deƴƴere nder nokkuji kewɗi leydi ndi ka noon to yamfula tourno laamu sikaso immotoɓe ɓen jiyal inde mum en mbiyen heɓali imade batte raf nde nawu ko ɓuuri ujunere e temeɗe joyyi jangguiniɗe na udda fa hannde e on wattu goto to dinal nguru tourno ley circuit koro guidali jaadinkoɓe na jokkiti hakkillo jamare nde mbiyen sooɓe fof wala e ley yokkitere hollitade. Keñal woni ko fuɗɗi mbiyen haybugol ya wara dow ɗati ɗi balɗe tati gaɗete ley ngo mijo gollirde anagér fana muɗum woni hadde yimɓele sigirɓe dunde mobilaji yalla hasidangaji ɗi na ɓuyto ɗin gonni sembe kabaruji amen hannde beten talatare noga e nayliru utitano 2021. Bisimilla sakiraɓe. Ndanno balɗe ɗimmo gonɗen e ley imo bakka mali fuɗuɗo keñen ley deƴƴere ɗum hutente hoore wakkati joni o ka noon hakke nogoyon immotoɓe heɓali hinnade ɗumno to yamfulla tun saabi inɗe mabɓe gala dow yuɓe inɗe ɗe e wi ardiɓe jande tunɓe ke mbiyen e dow faaba keƴaɗo keƴaɓe amen gonɓe ley région ngaji ɗi keɗɗanno koɓe en alsise
ko ɓuuri immotoɓe nogay kae saraɓe mum en ka suuɗa e mette muɗum feyi keñe yamfolila nde ɓaleri leydi ni ɓeɗo sukaɓe immotoɓe inde mum en walano e ɗereji ɗi tawineɓe kolliti wiide ɓe yimɓe jonguɓeɗo cuuɗi e kolgaji préfet cercle o watti hen hunko muɗum yalla won dabre mbawɗo heɓenede ɗum ɗum e tawede fuu sukaɓeɓe ka heɓayi natule salga yiɗi fa waɗa imuji ɗi nde wuddu leydi mali ko heewi immotoɓe ka fuu waraye duwanza nde oɗo ñalawma arande oɗo kabaru ka laamiɗo centre groupe scolaire joseph yara woni kaltuɗo ɗum holliti wiide so wona ɗo yimɓe ɓe garayi wadde imuji ɗi golleji ɗi ka waɗi fa feewi keñele oɗo nokku tombaktuto le saha leydi ni fayi hunde ko hana wadde hollitaka to tafu le ansong goto janguinoɓe garanɓe hoore mumen woni kayɓuɓe imuji ɗi somin garti ɓaleri leydi mali tiɗɗala fuu wala ko mata kulikoro enveloppe arande o gouverneur région o woni uttiɗo ɗum banambato janguinoɓe madarasa woni kayɓuɓe imuji ɗi yimɓele kumaniɓe ndenaguɓe ka ana wondi wadde immadaraji yalla imuji ɗi ana waɗa fa feewa non holliti wiide keƴaɓe laamu gomɓele ɗiɗo nokkule
yogaɓe ibotoɓe ɓe beltanke ñalawma goɓuɓo bakko o ka won hollitiɓe jangali ley classe pour yogaji ɗiɓe totta ndenno keɗɗonno banggal muɗum ko heƴaɓe amen neldi dow fositango Abla Kassi.
On peut dire que ça paie à lui.
Ana wawi wiyede jeyati fuu heɓaka hen sabi so gonga won sujet ngaji jogaji min dokkama ɗum min jiyal ɗum nde min janggata nde ka ley groupe ngaji komin gatta exercice ko min gaɗi ninɗo tiiɗ Allah fuu wala hen ayo beeta ko o kay min jiyal tiiɗ Allah sujet ngaji tati woni komin dokka min kay haqqilla ɗi fuu neɗɗo wawi wadde beeta ko o min jeeya tiiɗ Allah tafo alhamdulillahi beeta ko oɗo littérature woni komin gaɗi golli fa gasi baasi fuu heɓaka hen won sujet ngaji jogaji ɗi min keɓali famude law ka ko sakiti komin paami ɗum woni dissertation o min kay beeta ko o tiiɗ Allah fuu mi yaali hen hay mi yaawi fuu neɗɗo nanngaɗo e guyka so yaltinadu no torto fuu waɗali aywa min gaɗi seeɗa seeɗa holno jirɗani ɗum examen wajibi dogotaɓe ɗereji ɓuuli ɓulɗi wonko min tini min bindi
hen
batte wayde nde nawu ko ɓuuri ujunere temeɗe joyyi jangguinirɗe na udda fa hannde politinkoɓe hewɓe mettama kewal muɗum ɓe dardi lamukoɓe hinnade kaɗo tiiɗ Allah ɓeɗo lamukoɓe holliti dullay fe kabaru muɗum bawɗe amen min gadata sato foof e wimaɓe keɗɗanno koɓen mariam kulɓe du fasongo alsisi
e juuɗe kanko hamidou doumbia gonɗo le parti yelema jandele leydi mali no wordini ka ana metti e juuɗe makko ko heddi waɗede ana heewi le neɗɗo murtere jangguinoɓe ɓe yimɓe anda hato hatta miɗe miili fa hande le darde maɓe wotere neɓe goni woni article 39 o gollere eɗum hayni sanne tiɗɗala goto o min gondi ilal hitande 2020 ana yetto cuuɗi e kolgaji ujunere teme ɗiɗi capan jeego e goo udduɗi nde hitande 2021 cuuɗi e kolgaji udduɗi ana yetto ujunere teme joyyi capan jeena e joyyi ko ɓuuri sukaɓe ujunaji temeɗe joyyi wonɓe ɗum woɗani hooreɓe jandele leydi ni ka wona ko jaɓani ɗum ɓe kolliti wiide ana tiiɗi hokkude nde ñalawma hannde aɗaɗo cuuɗi e kolgaji udduɗi agga gadeda secrétaire général suudu ministre kumaniɗo jande le leydi ndi nde wakkati jon oga suudu école lycée fuu wona uddiɗo tiɗɗala fuu min gala no ñalawma hannde o tofa tiɗɗala o nde cuuɗi école fondamental gayi ɗi woni ana ɓuti cuuɗi école gayi fondamental udduɗi saabi rafi ndenago jonne ɗi uddi feyi saabi vacance min goni ɗo e fuɗɗitigol jande nde hitande garore ko heewi e hakkunde saraɓe sukaɓe janggoɓe gomɓe le sahal fa yettole wuddu leydi ni ka fuu ana miili sukaɓe mum en waran fuɗɗitidde yaade école
sakiraɓe mawi tuddo hakkillaji moɗo do kabaruji amen banggal bembe amen facebook kadi twitter to dinaguru tonno le circle koro wembere wodi fa hande e wi yimbe tonno so sahibe circle o ben baawi non hebude kawral jahul e garul le dejere jamarande kay fenni dun sabbe e wi mabbe ben fa hande jadinko be ben hada be hebude faabaaji lam o e kanyo dun di pelle neddaku keddano ko ben dalasha walati infa du fa tan walsisi
wiide dinankuru ka yoppitaama e halata no holitiri wiide o do neddo joodi do dinankuru mo yida inde mudun haale holiti wiide jamande ana hasindine hunde fu buri fulledde
Dalta
mawide wana uddido mafale nyalo mo hande min bawa yaade wartore no min jidire haaju jami min bawa hebude balligu fu euro sella min gala ko min nyaama min gala ko min chawroro wakati buwal min goni kaabe amen fu nyawbe fay goto wawa waddande men leddi dum etawede mudum fu be jinan kuruka ana huli sanne tiddalaji gondudo fewde mabbe di sabbe be kebay yaade remoyde gesse mabbe hikka be koliti wiide kasendo yimbe be wawa yaade no yidiri haaji jumu yimbe be ka fu kolbe na nyalo mo hande fati be kipedo lawidi gongo o temal wada ka hikka golleji ni fuddi tay no no wurdi non ka baro o ka ana wembe mesal michito den wiide geni jinan kuru ana le o do tiddalla ila didi lewru mai hitane 2021 yimbe joodi tobe ka ana wada noddan fewde lambe leedini
golloobe luptal ponge puddi mbiyen nyande altenere 28 lewru outi 2021 mutere golle baddi tati e wi ardibe syndicaji be mbiyen ciagal baddi tati golle fudi tan yalla jooda halaji na mbawa wadede ka non suni wala ko bilti be puddi tan mutere golle nyande 6 lewru septembre warundu goto e himbeji mabbe woni mbiyen horejo mabbe lullido chef de personnel nabado nuku goddo wartire gida landure woni joko secrétaire général mbiyen luptal syndical do docteur en luptal ponge kedan ko harni Elizabeth Wallet Mohamed
kawrino be mbi be ngadana min kudde tati be mbi hore jama o heddodo do be joban kalisiji ko min ngadata e garde ko dum min itta en grève o min itti en grève o min domi be balde sappo wala ko be ngadi fare mabbe wadde ko be mbi be ngadan ko be noddi hore jama o be mbi be namu nugo goddo ko ko mo place mud o wi o warata do o wi on o wi kanko o heddodo do gollannodo min ji wiide jambaani nata en min gartiri e grève o hande jango e fabi jango ele balde ngaroje de jaati doktoroji goddi di yaade Gabriel Touré yaade kati yaade hôpital dermatologique ben fu be nata e go habo hakke amen mi dartata hakke nyawu be dum mi dartata men jidi yimbe be fama
haybugol yawara du dati di fuddi altenere kenyan o do golle balli tati ana zero yo yalla haddi yargol doro e mudugol podde bonde e vala ka do imadara mbien huntinde hore le region ngaji kay sikasu mbien segu e kenya galure bamako fanda mudun woni uytude sanne asida ngaji e ko nande e mudun e wi horejo gollirde ana zero kelan kanko madam dumja jaji sisugo jarji sako njafudon ko hanni e telephone sali sisugo do fatan abla kasse
wayde donnirde honno hani donnirede ni e salade hono jabude kongi hono police en gombe lawol be dun sabe binta ko bodi hewde fuy accident ngaji di dun do min jidi wayltide dun sabe sumi imi min dari fami kaba on don golle ko bodi hewde fuy accident ngaji jogaji ana bara yimbe jaati non o do control mum min gatta joni o dun wana hunde hesere min e police en be guldita e li gallure bamako ndi joni joni do gonden do min gala li region ngaji mari di fu non di do control ngaji ana godi e wadede wakkati mun hande o jaati kai sikaso kany e sigu kany e bamako do hono birumi ni le bamako do won nokkuji carrefour yogaji din min cubi le kay sikaso e sigu du hono non min ngadi indu carrefour ngaji mawdi ana hen do yimbe betorto din min cubi ana ger ana goldi e police en hono fuko police en kaaki ko jogi ko dum min dumin jogori anniya o tan fami mbaajo yimbe fa hande kayba hore mudi e circulation o yalla ana ndeno yimbe mudun du
bangal kabaruji ko mbien coronavirus hultan wiide mbien ardibe cellalbe hulti wiide kenyen nyawbe jegom beurge hen jegom tamtanama fay goto heddaki hen derno wakati juno su adadu fu habrunitinama nyawbe be ju umnya ko badi umnyaji sappo e nagon e temede jafu don umnya sappo e nagon temede jetto denno kambe tamtanabe yo ko buri umnyaji sappo e nagon mbien ibobe yo temede joy e chapantato e jegom e le yewtere med acti covid keddano kamen kalfa goita sakraban jota masane bismil mawdo de yewtere acti covid imadara fasagul fuddan altenere noga etatiliru ut malido yo bangal pikiri johnson and johnson ardibe cellal leedindi humpiti dun ana wara badde yogaji hande ngul cilul dido bol fasagul ngul wadete le raisonaji yogaji e ngalure bamako arande wol ngul wadama non bangal vaccin astrazeneca kabar mudun darna ma non wattu sapoleru juye jabirindu docteur ibrahima jara yo horejo nokku lolirdo san national immunisation kedanna ko fajjitini bangal imadara gol fesogol dido bol yeso fandu hala asita jara o hali dun
tan les leçons apprises
ko nyaw o fuddi warde hande ko min kajjili neddo fu nyawdo so tebe nyawmu o wana ko nawi sanne sanne ben don wondude e mudun su dogotoro to ana nawi sanne hewbe mabbe fu cialto yogabe mabbe jati ana doga bit de woni ko min mili hono fu min gatta so min bayilte hono yimbe kaani sawrirade minen dogotoro en e minen yimbe golloobe hunde fu ko humani covid o min bi joni min gadanno homo fu sawrire to wonto safare covid o hokkititte CCRF ngaji di e direction region ngaji di kumani di cellal bibbe adama hali ani mudum fu to mabbe to cawrato dum ana hada yimbe be dugude ana hada dum yidde hotude du no le region ngaji di jati dogotoro en region be direction ngaji ngudi le region ngaji di kany e CCRF ngaji di kany en kumani yimbe nyawbe covid o ko buri hewde fu so wana neddo momi andana nyawmu o na dum neddo cadiido yaade suudu dogotoro tabede fu neddo fu tawa do nyaw o ani mudum nyaw o nawdo du o kay latantu dum wajibi waran suudu dogotoro to haybe dum ana wada sababu so mi andi hudum joomu yidi hudum joomu handi hon joomu jogorte e le nyawmu do ko
êtes dans une situation de détresse.
En jottugal landol hande gol jaboto docteur Bokar Sidiki Ibrahim Drame kejado covid 19 to l'hôpital du Mali.
Bonjour docteur
Yatta. Tama forasi ane e fasagol yimbe le tawibe nyaw covid 19 tawé andaka.
So amata e nyaw oyma dum woni ala jogi ciyan lobba ga dum he etama san jido surtude e ge nyaw ono yawiri so a pikike ala wawi surtude yawiri wurde sa yopi ki yama dan haba ge nyaw
do en timata yotre meden acti covid hande on jarama hedade jogite fa hande wajuji docteur be yalla do hisa e nyaw coronavirus
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe le kabaru jamen rezo ngaydi em janna to ben gawutun hultama vide watande hakkulo yimbe bangal torraji ngadi tedi fawde e robbe woni sisili karutal ngongal latun gila kenyan balitati woni ko hawret ben hawru ben ngadata e mudun ben jokolbe robbe e nayabe tutundira hakilaji yalla yaltindi dati dabreji faba yimbe e torraji ngada fawde e mun en yo ben hejabe ansongo buram e gaw onze grifa landini ngado karutal antinan kabaru yidi to kayton hultama vide ka ben kamu wayri tubude le nokuji kewde region o adadu tubuji gila lewrume hikana famdi sanne dina di rawanen e wattu goto o e le cercle mbiyan kewde suwana to kita e yelmani o do kabaru hokki dun no nyande nogo lir ut woni gulirde region kay humaninde demal sagra ben timita kabaru amene biton bo sate fufum tari do be ma amene 3w.studio.org ma dun noddon viamu 37321 don sete yotre meden magazine yottrebe de magazine hande na fawi do mbien yimbe le buttube denno ko buri e le hitan 2016 tan wi de ko buri umnya mbien ko buri milioji tem e jego milioji chapande joy yimbe buttube ngoni le adnaru alandu fufu denno bangal mudun docteur Souri Diallo jabiki lamdi mbien Abakir ak Mohamedine Yatara yu nyallijo
annoté que l'obésité en tant que telle même c'est une augmentation
andon wi de latari no butto ko buri hode yu bangal kewal be le reli terde joom jogade terde halam halete wottumo jete lulirdo maskor puler jumu yawti ake kiloji chapantati li metri kari goto oro jete o nafavi do geda didi gubo o yu bangal jete tidifu jumu hake metri mo ujugi so yawti hake kiloji chapantati li metri kari goto bulite tabide jumu utidi fajabiti kulato sababu neto lato kuto yutafun lutundral bellere kuni tere jumu ekanye gulli jiseme tere jumu idabo o yu ndungu so li gali jumu imele utube njama li ko jabbi bangal sarabe budde fu batari hono inna juma abajumun denno jama jumu buttida tatobo o yoko wiete jodaade nuku goto wasude wadde golle semeterde wakko juno li atnar ndute kam wiide seme golle fuf jodaade nuku goto yimbe nyaman ko heewi kabe dilinta terde mabbe sanne yalla yaltini li terde mabbe gedde yogaaje mawdila ta sababu torraji o sendi neddo butto madunno yabbitere li tidde fi terde jumu yo wattumo jatte tidde fultado o yo wattumo
jotte yo hakkunde nogoy o joyi e capanɗe tati kilo le mètre carré nden wiyata jomum te def muɗum ɗaɓɓiti kaso oɗo jotte o ɓuuri hakke capanɗe tati kilogramme le mètre carré wiyate o ɓuttiɗi sanne nden wiyata jomum ɓuttiɗi bangal ñawuji mbawɓe sawɓinde ɗaɓɓitirale te defi maɗum neɗɗo ɓutto tafonno yo ñaw tension jogi hen diabète lolliɗo type 2 mo nangata yimɓele jawtiɓe juuɓi capanɗe nayyi ana wodi ɗum ñawuji ɓerɗe yalla wasude latade neɗɗo ɓutto ko ɓuuri hewde yo wattande hakkilo sanne ñamduji ɗi ɓuuri foof lolliɗi lipide maɗum glycide wadde yewtere sembe calli famɗi foof mintaji capanɗe tati ñande foof bangi goɗɗo ɗum hinnade ñamduji ɗi ko wiyete fibre ɓuuri hewde e muɗum.